Exodus Church Choir, Mapalo Congregation, Kafiwe.
Twice on the moon, not really under Pomlandua, really work on a villa, so was Shupa. What was she really work to Adila Ko Amasanke, the local will was Shupa, was in the Mioya full up on a Pesamana channel.
Kwelela Zambia iseni wonse vane tuikatane kuti tuchimfye ululwele wakolona washupa.
Kwelela Zambia,
Kwelela Zambia iseni wonse vane tuikatane
tenda ya corona yali pakati pathu niponso yalibe mankhwala tisasuse zimene boma linena tiyeni tisamalire pakusamba m'manja kawirikawiri ndi tsopo tivale mamaski nthawi zonse pamene tili m'magulu tisamagwira m'maso kapena mphuno kapena mkamwa mukukhala kwathu tizikhala mita pa mita
Zambia izini swensi tulemane ponga Paulo ale uno watuiza wako coronavirus izini tuva vunute kwa kutuleno tituwa fulali minwe instani insita tutale muku mulomo, tutale mumu mpuno, tutale mumu miso izini tuzwale mamaski izini tulolo tituwa ikala katala mukira panulu ale uuta kwetu mulembo umulembo kuichingida sile kwa sila
kanshi ilo tuwa umfua ichifine tuwa umfua chifuba tuwa umfua kushupika okupema Gachakutila kulia balwele Tuwa bomfya ne nambala Iyo batupele 909 Pakutila baisa tuwa fukilisha mwagwino
Shinganga bonse mafilo kusanga ubu ubu lwele
ubu lwele tabu kwete umuti shinganga bonse mafilo kusanga umuti ubu ubu lwele tabu kwete umuti shinganga bonse
Atusambe kumanza ansipa Ponse potu enda atusame mamaski Atuchirire hunumende hebamba Tutajati mumeheo mumpuno olo mganwa Kangwa maza kona virus magari Tawo msamu
Natunfwefye Ifyo buteko bulelanda Twisusha Emutifye muliko Natumfwefye Ifyo buteko bulelanda Twisusha Emutifye muliko
Natumfwefye
Natumfwefye
Zambia luswala ne amo kulilwani se butuku boba kwaka kwani ka kolona abuna muriani kona lunota pa kwa mazoni mulola aska kuno swala swala kwa meto lutine mamaski luine kwa mita yelimwe
Pwebe na Zambia bonse iseni twika tani chapamo no kumfwa ifyo buteko wesu ulelanda nechiputula chakubumi ifyo batweba pakutula tuchimfye ubudwele wa coronavirus okusamba kumine na sopo na nguku bomfya sanitizer okufwala ama maski kabili no kwika na akatana mukila ilo tulipa chintu bwingi tuila ikata mumenso tuila ikata mukanwa na ngula mumuona pantu emo ubulwele ubu ule ingilila tebulwele buwa kutwalila kwa masange na kadayo tabuwa kwa tempeta tabuwa kwa towa sambilila tabuwa kwa towa fiuma bonse fio ule senda pantu ubulwele ubu ubuwa kalipisha ushikwete umuti uli onse kanshina tukonke ifyo buteko ule tuwema.
Lesa waluse isemi tata mwise mutwa fwe ubulwele uwa corona wena washupa pesone.
Lesa waluse isemi tata mwise mutwa fwe ubulwele uwa corona wena washupa pesone.
Mwishina yamfumu Yesu Kristo mutwalomba. Amen.